sa usa te utisa Pheida hudi sene na kwa fudisa Pelo aga ibim, arongwe haro ma sleeve ma ikutlo ka fitla Kamara ka tonya ka montle ka fisa ka montle ke healthy kamara ka bleed Pain e normale ya mpontsa ka phela backstay ba di ready dilo tsa di thi Esa usa te utisa Pheida ya hudi sene na kwa fudisa Pelo aga ibim, arongwe haro ma sleeve ma ikutlo ka fitla Kamara ka tonya ka montle ka fisa ka montle ke healthy kamara ka bleed Pain e normale ya mpontsa ka phela backstay ba di ready dilo tsa di thi Leke tlhoka ke re nang ka sekgopeni Ke le solle ke gobala ke bolele Ke le solle ke shola ko ntweng Ke thropa dipina felang jaaka e seng keledi The weight on my shoulder ya nkimela Ka nganya that's why ko careful Mphere le my emotions e seng wena Pelo aga e boimana e busy ya ntreka E shapo drygin o sa e desha Ke na le mathata o sa e desha Ho seng jaaka maitogo ga o seta Le nna ke bitsa mo chaila tela Ke beile music mo mokokotlong A hope ore ke ntsha mo tshokolong Ompi ya straight in my pack Pokoto motions it's on like it didn't tell a bottle When it comes to emotions I bottle up When it comes to Zara secure When it comes to people fuck off When it comes to my single get you batat I guess I celebrate a lady go look feel a gare job a magile soul Devil o gare inyaga le smugu we fire la kopo gana meza cool Yes I'll sat there odisa Pain ya hoodie sene na kwa fudisa Pelo aga ibim Arongwe haro ma sleeve ma ikutlo ka fitla Kamara ka tonya ka montle ka fisa ka montle ke healthy kamara ka bleed Pain e normale ya mpontsa ka phela backstay ba di ready dilo tsa di thi Esa usa te ya utisa Pain ya hoodie sene na kwa fudisa Pelo aga ibim Arongwe haro ma sleeve ma ikutlo ka fitla Kamara ka tonya ka montle ka fisa ka montle ke healthy kamara ka bleed Pain e normale ya mpontsa ka phela backstay ba di ready dilo tsa di thi